CKMusicPromos.com.
Problems over here.
Beats.
Young Stephen Yoko. Young Stephen Yoko. Sim Yoko.
Yeah. Microphone.
Are you ready for this?
Microphone killer. S is live. DJ Lishapo Johnny for the gege. Tu fule fo kushele la befin tu fini kengi. Malava le lusho kufume kuni keki. Kwi pusha pa ni dina gini shi pa ni deki. Ubu wanda mushita ova teki. I don't tolerate timi sasa ponyo jeti. Ama hansa na banka ni muma fao. Nga ua uma fao. I fuck up just kama penalty. 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 Yeah. Devu puma njazuka penalty. Who are you to talk to me anyhow? Jilifesef, I don't need any help. Wipusha marabishi wapashi viongo na upa. Namona, bambuli mwono mutishi na upa. Wikonka, mumano, kapiti loko. Twale shivele shukuna chika putu loko. Nga referinde amona mafao. Nga waipai shani shuku sango na ifawi. Mundunga na luwa mupeni lecture. Eshivi, kusomboka pavantu tekucha. Ingesi walipita muma insulti. Yes, you deserve it. Why you do it? Penalty, penalty, penalty. Penalty, 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 penalty. Me pebu puma njazu kama penalty.
Puma no sense, gawalishi wati nzikayo wentambati. Wisena mazeto teo umfika. Ingu, abiti ne wote akwabo kumpika. Mapolo ya vashema yali ntumpika. Kuna kulisha wanu kwa kasa tete alikene kundu mfuma. Na havane mipambe, ukawakuli nengoe mono mbabe. Sister nsholo kutari kwa chinsene. Na kufundula wate mwaishi vete wa michene. Na vahi kutakuline nde kwa vavala pere. Langa mwafanyu kono kona so. Kela bala buelele. Penot, penot. Ule njita kwa tishile unfwa. Limo njansu kama penot. Penot. Ine, limo, ine. Ela po sok sok.
Peace.
MJ Survivor. Mr. Tanks. Commander Dana Vaima. Boss Let's Be Tiris. Katondwe Wumba. Wa Japan no loss. Don't pinch for soloist.
Are you ready for this?
Big deal for soloist. Set your pop on a mafia. In watch out. Ella EJ. Flesh Tumbo. Jogeo Lisa. Both the
panotes. CKMusicPromos.com.